Son Excellence Bonaventure Chris Engombo Yonde Odimba Oando Dajo Ngoyla Serge Kadilu Bokika Bamala Marlin Panto Dadi Kusev Kote Milao Adoli Kampamba Samir plein de sang tenu Dani de Bosquet Bijou Bilao Cache des colonnes Kode Bombole Papi Chonyanks La France chérie Jeda Ibula Bijou Chichimbi na Lyon Eli Mangala Papa Nelyota
Saloki professeur Polo Santa Kokinde Kokuma Yabana Fede Saya Kutani Mango Kataki na Wengoya Alinda Chambala Bango Salisa Jime
Hélène Kalema Nesma Kiyata Ba
Sambo Yelingai na Salaki na Ngai Teo Toli Sanga Fedenza ya na Polo Santae Okama Tanga na Pano Tinanga na Parie Na Selaka yo na Poto Safe Inane Na Silisi ba Foye ya Parie Basisto Sociale Mpe Basuno Langai na Banae
Laura Makwanga
Dimanche na tongo na kena lo sambo na bondeli nzambe Alaki singa basi bazwa yo
Lolo Chimalanga
Toche no sala kia moka la fede Tina doti ke ngai na zonga na ngai Sufro sele kia wana parie
Nasi Senga, Francis Molenga Bacho RFI Marius Munga
Saloki professeur Polo Santa
Mango
Kata kina wengo ya Alinda chambala Bango salisa jimbe
Minya Iska Alenzo Lolo Chimalanga Tati Mongoli
Eloko nini angwe kukondi sanga inzoto
Loko tolwa koti singai Mapare na zoto nanga Aluka nini oeza kutuki sanga Wili tembela
Nasi chante
Eza susi
Kiki lo gonga
Na koti varanyo atambala tuku sambo Kasi yanga iba foto
Kesa koti maselungi ya professeur Polo Santa
Julien Mbala, Peter Kokopi
Nandimi na zala takito bande langaye Kino yoko keno kosongo kokutanga na sananga Na sananga bijou beleza
Ambassadeur Kishabon, 25 ans
Na regrete mingyo Promesa pesa kina papi boto realise angote
Pambulando basanta yo kena na yo
Shoke maito
Salano kiyo songa Mpongo tema mwangai Moswe sikae Bolingo ya fedenza ya Bolingo
Francine Mananga
Songisa mote mana esika nango Mpoto salafambae
Sarah Chimalanga
Polo Santa tika pongi tabongi sa kozela soswele la te Bona mesani teba simba kanga nanzela Liboso nazala kiole kisa mbalo yona kokite Mokuwe yo salami nono to chos ne pas avale Fede yo kokina yo kosimba biki la te
Professeur Polo Santa
Papi boto okomina yo kobuka mibeko ya nzambe okabidiwa
Kanklos Samila roi de rapture
Telefone na lembi ba message na ye kaka bokutana
Mambo let's go
Sukina yambio sezi portable lobi na simba kate Papel na ye atana butu sokina lali
Dauda Mochoko Dodo Saga
Bilamba meme la kangai mosu se uta kempa yambana Tokutani na ye na nzela Ekomi ya bundisangai Akomi ko simba nge puta mwasi ya lipala Akomi ko beta nge puta na sa marie
Ekiri Muchanga
Kito epulo sali linye
Elitoko
Fitye
Papidi ya mwana
Putwa lelo na zima aki ya joo Nazeli yoto vima edo muzambaye
Spanjari temo
Soki motema ye salakana Ezibeli Nena fungoli yanga Wasena kimpune
Firi jana
Farmasi batuzi piche Etienne mukula yanga eske zo yoka ngai
Sita Mosampai Jojo Mouya Richard Motuli na London Apo Bikala Tony Luboya Willy Chungwe Christian Chadi
Susi na pinzali ye Ikuma ba mi pa kompanyo na finanga ye Joni mwadi ananu wala kokeli ntungwe Yaka kore para porcele neto pesa kina tango ya bolingo Oh mwamede
na pisa ye Mwoshana
ye Bimbambe, bimbambe oh Mwole mwole sara
Fere cher de pol
Professeur porto santa ye Sikoti kangai na mokumba ya
lana Sokyo
kalinga ina misombo Miyo kalima wa Erika kwenye Olti banda herere Richard Lembarara Kasi soke luki eti Kindu kuswe Richard Sakala e Onoko tokati ya motema Kansive bajama
Esko soko abivish tenga zo lela
Kapeto e Plese pambu wana yo kumona Mawana ngele ki ya yo
Ya flore mwana mpoto, yo kateka
Sila sangozo kanisa wabu iko pesa medosha umbe ya no Siku kwesa ngana wututungo yetani
Serna mwai natali mpumbe
Wasuwa bambanda totike labino batubo tunda kori nga vita kaluji Tadiba kwenye chokama
Uifine mole na
Nako kimpe kondi magote mudia tangana tosongana Nefiske utube la kakama sumu na mote na moko Nzamba kolimbi saka moto kasi ato sambi saka te Nefiske utube la kakama sumu na mote na moko Mokanda Yansambe kwe ate olikolo ya ya Amiskimbeni
Na sala kana susi na zuwa wabu kwa wafami
na mayo Mokonzi na mayi mole kanzulama
Na deje tomba
Mokonzi na ngayi
Nasi twingo lusamba
Le respect
Ani bobo Nasi kange Jennifer Shaw Toe bonda Marie Sempoko Nana Nyenge